Yeah, KB,
K-Pounding Music.
Big Beezy on it. Promise Bruce, Polo Kill.
Nyiri gitelo cy'umwami udasubizwa inyuma ngoma ziganje cy'amatare ntajya areba inyuma gicurasi ku rwe yerere kamena mvuga ikimele mukuru wanjye mawonye boni wabikoze neza muri turi kumwe cyangwa ni turi kumwe burya njye twari kumwe udusiga ku kimwe haza tafu gengi zibikora neza flow zawe ziratwara nyuma haza amatike labatanye je njya nkumbura tafu muri lamu tafu muri gemu nyana y'idemani akomeza inkota abikora neza respect yeah sivugira mivumbi kumuvumba cyakuguri kuzira makata kuri cyakuguri kuzira makata ja rapi cyakazwa bakayirengeye nabo ntibashinga kubara amakosa y'abaraperi muri arushanwa ariko kuba hasafati byo ko bisaba kandi ngo mubyita motivation akindi cyuma umwana wanjye uzanye urahashenge reka mfate abafana nawe uzajya ufana nanjye niba nta bumwe ya hip hop iraduhana
amweo amo buen globo osani tane gringo na chinza pato monga ni fani kago nione kawina ukanionela mugago never compare Mayweather na chingango kala chape fama music inga si calling hiyo jombo na raincoat join any farming chokani momo studio try fish farming ndaba muzako ya pao upcoming nifuno gula jet weo plano gula njinga ufuno gula plot na mafams kumuchinga na kukakapuronga hapa ni karingaringa kwa kaini ndiye kuniringa nika flow wa mustujo nika pinga kungala premier liga ni bunda zola liga nisema ninja na gero yanga kadija na sokoroka ame ninja remember hospa kampani yotika njemba mufani kakupia wafana chiremba welani kulineo mujeko disemba mde ni uma kaveli yo dad's favorite katoni tom and jerry game strikers eti eli henry speedy yanga ebeni ya wangeli
Tulibasha hasomuza ikunda from zagaluka bifu tuzisenye havuta ziteza abantu tume bagutukasha duhagacira icyo dupfana icyo dupfa tukima inzira bari ibyo twakoze kola calculation ikindi gihutazaza na deletion Kapiteni yantivayilasi wakoze yibahe mu muti nzaza vuba nshimira abafana wanje nabihiringa bose mu muziki wanje macha diplo na dimaniga yanje zina provis ndavukanye na lab nzira y'abalapa cyuzi y'amabanga mazi y'amalapa sayo muhisi n'umugenzi lap nation dushyire hamwe tuzagafata niyo collection n'amatiku negiji ahabwa intebe bifula abumwanditsi mukuru bulldoga rwenyegiti fireman azaba ambassador Jay Paul aduhanura n'umupfumuzwi Captain Paxson umuvunyi mukuru na Lady Demani umugaba w'ibite amaji je black kaza vugira abalesi nawe niga Jay Z komeleza ho
Polo Kylo chikanga mubobo umavendela wazishuta kuchimbombo sondela enze kujele ni Mandela seo tenze panja tisekelera Kenzo mbela black label ni kali Stenzo ziba bolo kio ndiye mukali Tina nyamula lebo patali Tina leka mashozi apa ni malali
Nika jaguba abu wasanze mugachino Respect Lap Nation Provisi Blues Mwani kola ngase
Let me see you do your dive on this one. From the ghetto to the hood to everywhere we go. Do your dive. Do your dive. KB's in the building. Big B's in the building. Let's go, let's get it. Province Bruce. Bolo Kayo. Tip.